kamalame bathi ngiyonile ingane kamanquma sengizwile bekhuluma ngegama lami bathi ngiyonile ingane kamanquma indidla maqa sebengibeka amabala ba hayibo utufuni inkomo yakhe kodwa indodakazi yakhe ibingaziphethe kahle minakanga
Bazamile kwampungose bathabazilutho wabazama kwangcobo nakhona bachitha manje sozozama kimi hayi angazilutho hawuzame kwamasho mhlawumbe uzoba right yeah hawuzame emlazi ngoba mina angazilutho
Amiga, mi hermana, si lucho.